imithi kobakahle
ithi ithi unyakaza mahlamvu kanje 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 ziphumula kanjani izinyone sidlele imithi kobakahle ithi ithi unyakaza mahlamvu kanje 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 ziphumula kanjani izinyone sidlele imithi kobakahle ithi ithi unyakaza mahlamvu kanje 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 kanje.
We bantwana uzane khaya.
Bantwana 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 uzane khaya.
We
bantwana uzane
khaya.
Bantwana uzane
khaya le.
Bantwana
bantwana uzane
khaya. Bantwana uzane
khaya. We
bantwana
uzane
khaya. Bantwana uzane khaya.
Bantwana
bantwana bantwana uzane
khaya. We bantwana uzane
khaya. Bantwana uzane khaya.
We bantwana uzane
khaya. 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 Bantwana
bantwana bantwana bantwana bantwana uzane
khaya.
Bantwana uzane khaya.
Uzane bantwana uzane
khaya. Bantwana bantwana uzane khaya.
Bantwana uzane
bantwana 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 uzane khaya.
Bantwana uzane
khaya le. Bantwana uzane
khaya.
Bantwana uzane khaya le.
Bantwana uzane
khaya le.
Bantwana
children
children come
children
come
children come
home.
It's raining outside.
Children
come
home.
Raining outside.
Children
come home. Children come
home.
It's raining outside.
Children
come home.
Children come home. Children come home. Children
come home.
Children come home.
Come home.
Children come home.
Come home.
Children come home.
Bantwana
bantwana uzane
khaya. Bantwana
we bantwana
uzane
khaya.
Izulu liyana bantwana uzane khaya.
Izulu
liyana bantwana uzane khaya.
Bantwana uzane khaya.
Bantwana
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 uzane khaya.
Bantwana
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 uzane khaya.
Bantwana
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 uzane khaya.